Bas solile. Yemithi bas solile nami bang solile. Times four ngoba sengkhulile. Umara ngoba sengenile bazonike namakhanda kanti sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibamile. One day ngothi sengishatile mara fere ngoba manje ukuthi sengijulile. Yemithi bas solile nami bang solile. Times four ngoba sengkhulile. Umara ngoba sengenile bazonike namakhanda kanti sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibamile. One day ngothi sengishatile mara fere ngoba manje ukuthi sengijulile. Tyler, ngiyakubona Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile.